abaaminiyo urgooyo ku daashato qaxiyo qaxar kugu dhacyay somaalay qalad kadiiy shato qahiyo qahar kugu dhacay somaalay qalad kadiiy
shalada qabla qorogay matana qurfa joogoyo intay idi qaybiyaan hadana idin kala qabin hadana idin kala qabin
dini somali qaranimo raadil mooye
ashahalo qurayyo qabil wahdakeeni maaye
kukuso 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 wixii la soo maray
kukuso 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 wixii la soo
so kukuso kukuso wixii la soo maray
kukuso 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 wixii la soo maray
qirkaaga digi ilay qurux kula rabaan waxa loo soo qulquliyay arado fufug rooga iman
inay qaska kugu wadaan qartarna laga rido dadka kugu iibsade qori yaqiiqi sato
qilkaaga digi ilay qurux kula rabaan waxa loo soo qulquliyay arado fufug rooga iman
inay qaska kugu wadaan qartarna laga rido qarka kugu iibsade qori yaqiiqi sato
qaranimo raadil mooye
ashahalo qurayyo qabil wahdakeeni maaye
kukuso 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 wixii la soo maray
kukuso 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 wixii la soo
qaranimo raadil mooye
qarshaha loo qurayyo qabil wahdakeeni maaye
kukuso 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 wixii la soo maray
kukuso kukuso kukuso
kukuso kukuso wikila somore kukuso 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 wikila somore.